Oh, leo kama kama sutra mama,
kama sutra,
a kama 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 sutra mama, yeah 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 yeah.
So many things I want to do you, my baby. Yeah. Na siri zako misitatoboa.
Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina pepeta. Light the fire, mina pepeta. Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina pepeta. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama sutra mama.
Mahaba na kupatia
Usha washa nare, hanja mkare Leo michuano kiro jamila
Nasi mare mare, hibe kale Kashpa damu na kubalika
Mboga juu ya meza, teleza kimurenda Washa udi na kadhalika Vanessa, I got something to make you wetter Baby let me kiss it better Light the fire, mina pepeta
Something to make you rise up. Let me back it up on you. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama 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 sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra.
Mapenzi ya kiuni animaliza. Kiuno kama nyigu baby kunguza Nisha kubali wanafunzi wewe professor Kama sutra
Mapenzi ya kihuni menipachika Kiuno kama nyigu baby